CK Music Promos.
Kutu ikachi Kupa la Dangote na Tito.
It is what is money.
Habena
Mr. Rap
Habena Habena
Ramboni jito fiala ya spuba Muntu kupipe kaishola my dear. Alibize gospel paline. Never mind ine njibize na bine. Fuka wafemu easy wafemu loki. Mwila kwa tasana doktia ipakanua. Doktia ipakanua. Mwila kwa tasana doktia ipakanua.
Ketoro shida muyo mule ichefya. Mwila kula fechi mwona mano mule ilefya. Mkamwadi shivyo kuikada life yandi. Desangali mipele loe yenu yaba yandi. Mwila kwa tasana talk time pakanwa. Mkamwadi lwada sana kulifoni chos mukanwa. Ifwe akadu setu alitwa. Ale tarika tumone ngate wango muka fwa. Kenshi muto alibapanga mawana base. Nangu tabalende the best on the wanna base. Me skill yeka chipad. Let out to five take a bambo chipad.
Mwamboni nchito fiala ya fuga. Mutu kupepe kaishola my dear. Alibize gospel paline. Never mind, ine njibize na bine. Fuka, wafemu easy, wafemu loki. Mwila kwa tasana talk time pakanua. Talk time pakanua. Mwila kwa tasana talk time pakanua.
Hey.
Talk time pakanua.
Mwila
kwa tasana talk time pakanua.
Habaneno wababise vale pepe kabagi. Imwene kumulo moko mwabesha kopati. Kusha fesu mwafashani ukulanda pabaneno. Success, yanzi futile bakwa tiyenu. Ante fili fionse na ashita kudi mweni ishtefyo. Nani mwebo mwa ashita nishelo fiaba efyo. Ubofya mwali fulisha mukanwa tu tzitze. Rokura ndani zaina tamano tu nzinzi. First chip usheko ni tu unlimited. Kwa zinyo kudanda paka mtu ngeo time gate. Umwame na mulomo wale efyo tabesha tata. Nanova teke cheme perevesha chamba tata.
Ulombo ni nchito fiala ya fuba. Mutu kupepe kaishola my dear. Alibize gospel paline. Never mind ine njibize na bine. Fuka wafemu easy wafemu loki. Mwila kwa tasana talk time pakanua. Talk time pakanua. Mwila kwa tasana talk time pakanua.
Talk time pakanua.
Talk time pakanua.
Mwila
kwa tasana talk time pakanua.
Apo ndiave kululo ndefuma momu wapan. Uruwa mpari yonse na ashtaka tapan. Chela zubukuru from yetu takakani. Nino response ndu wakula ndani. Shkua ziaba ntuwa wata wata. Avala ndara ndobu shuku paka wacha. Amano mwapo safe mmayanda. Ave nensted musapike kwacha. Foto wa michirida kanshi. Tatuliva umeva mare paini kashi. Tuwaba pamuru mwakula bafyo mwepanji. After iso mdea na kulistashi.
Urombo ni nchito fiala ya fuba. Mutu kupepe kaishola my dear. Alibize gospel paline. Never mind ine njibize na bine. Fuka bafemu easy bafemu loki. Mwila kwa tasana talk time pakanua. Talk time pakanua. Mwila kwa tasana talk time pakanua. Talk time pakanua. Mwila kwa tasana talk time pakanua.
Meta days doba na mkwe mchipi. Taps ala stage tiara na KB. No love us way di the last chairman. Zijena vi aspects in a Frenchman. Tububo fio na ude nisi. Batman ikitwa na mutobole shifi ha. Taba kumuka kadisha ngo kwali. Rotsi mufasa MC na yobali. Timzari ukuna SOD. Official ni happy na Thomas SOG. M nipaka fechi kezi kefeva na zedi. Rashari batiki.
Chick for the chase na vena man na ofex. Nando na Christian paka muchanga. Avena tapo kuchalo. Official say them zizo interfialo.
Tok tok. Popsina Savancho. Ocean View Benjamin Avena Ancho. Baka unda ntile bashi Priscilla. Na backup tia mtia kapena kutwila.
Na stada leto kota seats kumabwe. Emu church and ke no kula bagona iwe. No spana pasto alikaka kampani. Nip G Nips Tiusi na Ryan. No lie ababena bamuchipi. Chichi malika zip jena vena zim.
Hey, Mr. Mane Zebra na liupi chichi. Boy nasa ili ukesti upi godeni. Habatu mpapa mufu tabicha. Dick soldier dragon de kwesha.
Hela kevlo.
Young boss America.
Drop chain on the mix.
Exclusive from CK Music Promos.